Bewe gomborola ye chingo mu dispute ye Rwengo Kibira Rosias Muonge avuddeyo n'asaba ebitongole ebyebyenjigiriza n'ebyemizannyo okutandikawo enkola ey'okusazaamu amabaluwa ag'abasomesa ababadde beefudde mukoko okudda ku baana be basomesa ne babakabawaza nga babatunuza mu mbuga y'omulabe Sitaani omuli n'okubasulika ennenge. Kubanga bangi ku baana bano balekebwa bafunye obuvune ku mibiri gyabwe nga n'abandi basiigiddwa na wookera w'ebirwadde. Sentebe Kizira okwogera bino asinzidde mu mboozi ey'akafubo gy'abaddemu ne rediyo y'omuntu wa bulijjo wali ku yafeesi esangibwa ku kitebe ky'eggombolola eno mu disitulikiti ey'e Rwengo. Agambye nti emirundi mingi ng'abasomesa omuli n'abakulu b'amasomero badda ku baana ab'obuwala ne babasobyako ate n'ab'obulenzi ne babasulika ennenge nga bano nno bwe bakwatibwa ne baggalirwa bamala akabanga katono mu makomera ate ne bayimbulwa olwo ne basindikibwa mu bitundu ebirala ng'akabonero akasaasaanya obuseegu n'okkabawaza ate gye baba bagenze. Awadde ekyokulabirako ekya Haman Jingo omusomesa ku ssomero lya Miracle Infant Junior School erisangibwa e Katovu ku mudaala mu Town Council y'e Katovu eyakwatibwa ssabbiiti ewedde ng'akabasanyiza abaana mukaaga okuli abaana ab'obuwala babiri n'ab'obulenzi bana.
Twagala abasomesa ab'engeri eyo bwe bakwatibwako ebiwandiiko byabwe biyuzibwe mu bunnambiro ate baweebwe n'ebibonerezo bakangavulwe mu ngeri ennungi. Twetaaga okuwa abaana baffe obukuumi, kyokka abasomesa abaana nga bali ku masomero bafube nnyo okulaba nga ebyokwerinda by'abaana bibeera gguluggulu abaana baffe baleme kufuna bizibu. Kyokka ne banaba bazze wakanafa abazadde twongere okumyumyula ku by'okwerinda by'abaana baffe okubeewaza embeera ezifaanaganako bwe zityo.
Mu bwofu bwe bumu Ssentebe Kibira Rosias akubiriza abazadde okufisizaawo abaana baabwe obudde naddala mu kiseera kino ng'abaana batandise okuwummula. Abaana bano bababuulire n'emirimo egy'enkizo era bagibayigirize nga kino kigenda kuyambako abaana bano okuwa abazadde obudde bababuulire ebibaluma.
Bayigiriza emirimo egy'awaka, abaana obutabaganya kubeera nga bataayaaya, abaana obutabawa nnyo baŋŋanda naddala bye bateekakasa, ogira bugizi n'ogamba obaagendeko ewa kojjaawe gundi oba agendeko ewa ssengaawe gundi n'eŋŋanda ezimu ng'oluusi oli muganda okubanga mweddira gumu toyina nnyo kyamaanyi w'omuyita. Abaana olumu bafunirayo ebizibu bingi, n'olwekyo twagala nnyo abazadde babeereko n'abaana baabwe bafune obudde bwe bawa abaana mu kiseera kino eky'oluwummula babayigiriza emirimu egy'awaka kyokka n'okubabuulirirako abaana bagende okuddayo ku masomero nga bayinako ekirala kye bakoze eki kye baganyuddwamu okubeera ewaka.
Tusanzeeyo omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola y'e Kingo Kalungi Luuku abazadde n'abakubiriza okwewaza abaana baabwe okugenda nga mu biduula kubanga bayigirayo emize mibi. Emize mingi egiyinza okubalemesa okweyongerayo mu misomo gyabwe era n'abakalaatira babateeketeeke.